Baratu kuyanya mongo, mamole tutai wabuya Ukuiburu mbodi, mamole wakomara maini Mze Josephati, mamole mkuzukurunde Ukuti uru mbodi, mangiti turabinyore Mze Choma, mangiti mkushukurunde Uwishori bo, mamura turabinyore Maro Afuransi, mangiti mkushukurunde Uwuturayibo, mangiti mkushukurunde Mutanyis pibu, mamole mkushukurunde Uwuturayibo, mamole turabinyore Kusani matiko, mangiti mkushukurunde Uwimiriri kweyu, mamole mkushukurunde Omutani debi, mamole mkushukurunde Ukubima matenkia, mamura turate mekasi Mugaka getari, mangiti mkushukurunde Umulinti kweyu, mamole muratureta Musali samweri, mangiti mkushukurunde Umulinti kweyu, mamole kuyamukurende Miro wane jamayro, mangiti mkushukurunde Ujumbe bo, mangiti mkushukurunde Usani wane rangi, mangiti mkushukurunde Umbote megasi, mamole mkushukurunde Usani wane mohoni, mangiti mkushukurunde Umbote meremo, mangiti mkushukurunde Matebi, mamole tutai wabuya Baratu kuyanya mongo, mamole tutai wabuya Ukuiguru mbodi, mamole wakomara maini Mze Josephati, mamole kushukurunde Ukuiguru mbodi, mangiti turabinyore Mze Choma, mangiti kushukurunde Uwishori bo, mamura turabinyore Maro Afuransi, mangiti kushukurunde Uwuturayibo, mangiti mkushukurunde Musanyis pibu, mamole mkushukurunde Uwuturayibo, mamole turabinyore Shukurani kwa wale ambao nimewataja Ambaye ni Mzee Josephati Kwa kutufungulia mgodi Tunashukuru sana vijana Akifuatiwa na Mzee Choma Ani wazee wetu wa heshima Ni Mangiti anawasalimia Mangiti kwa Choma kutoka pande za Maraso Moje Akitoa shukurani sana kwa Mara Fransi Yani Bigi Na Steve Pamoja na Matiku Baba Matiko Kiongozi wangu atanipa kazi Kifatiana na Devi Kona basani barabago tohega asitora kora Nampahai chacha enoke Basani wa mangiti obongo Chacha Nyamayura nakupahai Mbehai chacha nyangesi Pia mzee mwita makonde Yeah. yore tora sondi buya, lakini ubunya mbora zire, yore tora ni ubuya, lakini viuno tora mane. Rangi, rangi, chukua, chukua. Usali wane rangi taigwa kijyo. Oyo mangiti wiki akucha bonde bonde. Keri abatazi bane banabanga na bonchoro. Ono nangi boye. Na mamu waito mosenu mwilinda wabu nye masakira masota. Na mkungu wane bena. Na mbuka ikura tanonja mkari bane banonja bato kabasacha babu. Tunisa wabu diki Yani baba yusta Sikia mukamiyo nyingine tena shemeji Au Sasa, irato, kiri virato. Wewe. Kumbu bae pose, yani mugosi na chacha Amuna Thomas ya moro mugosi Kuito makaba Sasa kweru utachukutaweza kuchesa au Unanitania Mauno Ndogo mesha Sijaona njo tupapane tuone Ukipita na kupa buku Nampa hai Thomas ore sinande Yani ni wako tengi na saa matuti ya kanu Muru Yonu mwoto wako kwa muru hatu hati ya koro Mungu wako Chukuru Akeri mwiruani nye mwiru Ernest Vita Yani mzee wa boko Makoma Keri sema yani kutui Bana liyo bawabu Bamoja nungu mungu yani kukronya koyo Na mkwane rudia Mota hikire saramu harimaro chacho muke Tahomera manchi buya kiresa Yakwiburuka buruka haru Mkeri musanga ande bajuta Umura wabangu leme Umuhande hai Bana kiresa wamara wasalia Wapa hai sana Edimoni Toto akisukuma Ah, eno nendoro Chacho Gabriel yarengi give us soft na mukungu wa Erea panendo hadi wabo bona basani bona Monica kemia wangu unasikiaje ili kuambia Toma ni noma au hujakubali umekubali lazima ukubali tulilijua huyo anaitwa Toma Olesinande ndio anayekusagusa haya magoma. I'm going to go to the house. Tiga antike mukenge amauno kubukende hayumbe